choni langa sakubu ingoma takutinganga we laku choni langa yakubeli nyanga Se ya colwande Uya uzekaya La kujone langa
Zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamachana nabantwana nentsatshana yintoni na ungabuyi lakutshona ilanga yakuvela inyanga phesheya kolwandle zakubuya neentaka abantwana abalali bacinga Sendiphume ezibhedlela nasedolongweni yini nanase ungabuyisekhaya
lakutshonela